Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, no.
Moko.
Milele tufe tuzikwe wote.
Tuzikwe wote.
Ata kidogo kianguka mnyokote. Ni sisi kichochote tuape visogo waseme wachoke Baby moyo wangu umezungukwa na makopa ya upendo shahidi Mungu juu atutunze tutimize malengo Penzini wakatugombanisha ukaanza kutoa na siri za ndani maneno katufitinisha penzi penzi kiniacha utanipa maumivu zako peke yangu siwezi